Uvavanyo lwefuthe kokusingqongileyo kunye nezentlalo, i-SIA, lukacetywayo yemisebenzi yophando kwibloko 11B-12B kunxweme olusemazantsi oMzantsi Afrika. Esi sisishwankathelo esingekho kwezobugcisa yengxelo ye-ESIA eyilwayo. Esi sisishwankathelo esiqulethe ii-hyperlinks ezikrwelwe ngomgca ngaphantsi ezibonelela abafunda kwikhompyutha ukhetho lokufikelela kulwazi olongezelelweyo kwiinkalo ezithile ukuba banomdla. Intshayelelo. IMain Street 1549 Pty Ltd, iMain Street, namaqabane ayo awebambe ilungelo lokuhlola 123067 kwibloko 11B-12B ngapha konxweme olusemazantsi oMzantsi Afrika, phakathi kweMossel Bay neCape St. Francis. Emva kokubhaqwa kwe-gas condensate, intlobo yerhasi, kwimithombo ye-brawl powder kunye ne-lay pad kwibloko 11B-12B, amaqabane adibeneyo abambe ilungelo lokuhlola kwibloko afake isicelo selungelo lemveliso, isicelo se-PR, kunye nokugunyazwa kokusingqongileyo, isicelo se-EA, ukuphuhlisa isibonelelo se-gas condensate leyo. Inkqubo yovavanyo lwefuthe kwezentlalo nokusingqongileyo, i-SIA, yayithatyathwe ngeenjongo zokuhlola uphuhliso lwesibonelelo sale ntlobo yerhasi phantsi kwesikhokelo se-Total Energies EP South Africa, iTIPSA ngamafitshane. Le nkqubo ye-ESIA yayiquka inkqubo yokuthatha inxaxheba yoluntu eyenziwa ngo-2022 nango-2023. Nangona kunjalo, emva kokurhoxa kwamanye amaqabane adibeneyo kwibloko 11B-12B ekupheleni kuka-2024, kunye notshintsho kwikhokelo, isicelo se-EA sarhoxiswa naso. IMain Street ihlala njengomfaki-sicelo kuphela wesicelo se-EA ngoku. IMain Street ngoku ifaka isicelo esitsha se-EA ukuqhuba uphando olungaphazamisi kakhulu kwiindawo ezinzulu emanzini kude nonxweme kwibloko 11B-12B ukuya kwibloko 9 ekufitshane. Ibloko 9 ibanjwe yiPetro SA. Uphando olucetywayo luquka ukwenza imephu yomgangatho wolwandle, ukusebenzisa amaza esandi, ukuthatha isampulu yomgangatho wolwandle, ezemozulu nolwandle, kunye nesithuthi esiqhutywa ngeremote, Remote Operated Vehicle okanye ROV ngamafutshane. Olu phando lwenzela ukubonelela ngolwazi ngemeko bume yomgangatho wolwandle notshintsho-tshintsho lolwandle. Ulwazi oluqokelelweyo luya kuxhasa ukuthathwa kwesigqibo kwixesha elizayo malunga iinketho ezinokubakho zemveliso kunye uyilo lwezibonelelo zangaphantsi kolwandle eziya kuhlolwa kwi-ESIA eyahlukileyo kwixesha elizayo ukuba zikhethiwe. Indawo yophando ikubuncinane ne-65 km enxwemeni, 80 km ukusuka eMossel Bay. Imilinganiselo efikelela kwi-8,620 km squared ngaphakathi kweenxalenye zebloko 11B kunye nebloko 9. Jonga umfanekiso 1 ngaphantsi. Kwaye ikubunzulu bamanzi aqikelelwa phakathi kwe-100 meters kunye ne-2,200 meters. Ngaphambi kokuqala, umqhubi kufuneka afumane imvume, ugunyaziso lokusingqongileyo okanye i-EA ngamafutshane, ukusuka kwisebe lezibonelelo zezimbiwa kunye namandla, DMRE. Njengenxalenye yale nkqubo kufuneka kwenziwe i-ESIA. Injongo yolu xwebhu. Olu xwebhu lunikeza isishwankathelo esingekho kwezobugcisa sengxelo ye-ESIA eyilwayo kwaye lukwazisa ngeprojekthi ecetywayo, imeko bume yokusingqongileyo malunga nezendalo, inkcubeko, ezoqoqosho nezentlalo kwindawo yeprojekthi, inkqubo ye-EIA elandelwayo, Iimpembelelo ezichongiweyo zaze zavavanywa zizifundo zeengcali zebhayoloji nenkcubeko kunye nezoqoqosho, inkqubo yolawulo lokusingqongileyo, i-MPR, kwaye ungathatha njani inxaxheba kwinkqubo ye-EIA. Ngoobani abacebisi? I-SLR Consulting South Africa Pty Ltd, SLR ngamafitshane, yinkampani ezimeleyo yokubonisana ngokusingqongileyo, EAP, etyunjwe yiMain Street. Indima yakho. Ukuba unomdla kule projekthi okanye uvakalelwa ukuba uchaphazeleka yiyo kwaye uzigqale njengeqela elinomdla kunye okanye elichaphazelekayo, i-INAP ngamafitshane, unako ukubhalisa kwiziko ledatha leprojekthi, ukufumana ulwazi malunga neprojekthi ecetywayo, ukuya kwiintlanganiso, jonga itafile 5, kwaye unike igalelo, hlola kwaye ugqabaze ngengxelo, jonga ngezantsi. Zonke izimvo ze-INAP ziya kubhalwa kwaye zibandakanywe kwiingxelo ezithunyelwe kwabasemagunyeni ukuze benze izigqibo. Indlela yokubhalisa nokufaka izimvo. Nceda ubhalise kwiziko ledatha ngokuskena ikhowudi ye-QR okanye ukulandela ikhonkco ngezantsi okanye ukuqhagamshelana ne-SLR kwiinkcukacha ezidweliswe ngezantsi. Ucelwa ufake izimvo zakho ngale ngxelo kwi-SLR phambi komhla we-14 eyeThupha 2025 ngeenkcukacha zoqhagamshelwano ezingezantsi. Iinkcukacha ezo zoqhagamshelwano ze-SLR, umnxeba 021-461-1118, nge-SMS okanye uWhatsApp 071-586-5881, i-imeyile 11b12bsurveys@slrconsulting.com. Iwebhusayithi nantsi ijongi ivezwe ngezantsi newebhusayithi yasimahla ongena kuyo kungenadatha iveziwe apha ngezantsi. Inkqubo ye-ESIA. I-ESIA yenziwa ukuchonga nokuhlola iimpembelelo ezinokubakho zeprojekthi kunye nokunceda ukuthatha izigqibo. Imigaqo ye-EIA yango-2014 njengoko ilungisiwe, ichaza ukuba kwaye njani i-EIA kufuneka yenziwe. Le EIA inezigaba ezibini. Jonga umfanekiso 2. Isigaba sokuqala sokuhlola okanye i-scoping. I-EIP iqokelela ulwazi malunga nokusingqongileyo kwaye emva koko ichonga indlela leprojekthi enokuchaphazela ngayo okusingqongileyo kunye noluntu kunye nendlela yokufunda ezi mpembelelo. Oku kubhalwe kwingxelo ye-scoping. Isigaba sesibini sisigaba sovavanyo lwefuthe. Silapha ngoku. Iingcali ziphanda iimpembelelo ezinokubakho zeprojekthi kunye nokuchonga iindlela zokunciphisa ukunciphisa iimpembelelo ezimbi kunye nokuphucula iimpembelelo ezintle. Oku kubhalwe kwingxela ye-EIA. Iingxelo zabelwana nee-INAPs ezibhaliswe kwiziko ledatha leprojekthi ezinokuthi emva koko baphawule ngeziphumo zeengxelo. Emva koko ezi ngxelo zingeniswa kwi-Arhente yePetroleum yaseMzantsi Afrika, iPhasa ngamafitshane, kunye ne-DMRE, ethatha isigqibo sokuba ingaba le projekthi ivunywe kwaye ingaqhubeka okanye hayi. Ukubonisana noluntu. Ukubonisana noluntu yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo ye-ESIA kwaye iquka ukwazisa i-INAP yeprojekthi ecetywayo, ukwabelana ngolwazi malunga neprojekthi ecetywayo, i-ESIA kunye nenkqubo yokuthatha inxaxheba koluntu kunye ukuphendula imibuzo nezimvo malunga neprojekthi kunye neziphumo ze-ESIA. I-INAP zinokuphonononga iingxelo kwaye zithathe inxaxheba kwiintlanganiso zoluntu kwisigaba ngasinye senkqubo ye-ESIA. Ukuze uthathe inxaxheba kwinkqubo ye-ESIA, nceda ujonge icandelo 8. Imfuneko nokunqwenelekayo. Le ESIA inxulumene nophando olungaphazamisi kakhulu kuphela kwaye ayiquki uvavanyo lwemisebenzi yophuhliso okanye imveliso evela kwiBlock 11B-12B. Amaxwebhu okucwangcisa kunye nomgaqo-nkqubo okhokela imfuneko kunye nokunqweneleka kweprojekthi yokuphuhlisa nokuvelisa irhasi enjalo ayisebenzi ngqo kuphando nesicelo esinjena. Nangona kunjalo, njengoko uphando nezifundo ziqhutywa ngokunxulumene neoyile kunye nerhasi, icandelo lemfuneko nokunqwenelekayo isebenzisa umbono ngokubanzi. Ithatha esi sicelo njengomsebenzi oza kukwazisa uphuhliso olunobakho kwixesha elizayo, kwaye njengoko ithatha ukubaluleka kophuhliso lwerhasi kwingingqi. Nayiphi na imisebenzi yophuhliso okanye imveliso kwixesha elizayo iya kudinga inkqubo ye-ESIA yayo. Imigaqo-nkqubo yoMzantsi Afrika ithi kufuneka sinciphise ukukhutshwa kwerhasi yegreenhouse ngelixa sikwaqinisekisa ukuba amazwe aneemfuno zamandla ezikhoyo nezexesha elizayo ayafezekiswa ukuqiniseka uphuhliso oluzinzileyo loqoqosho lwethu. Kwaye ukukhula koqoqosho kufanelekile kwaye kubandakanya ukunciphisa intswela-ngqesho yaseMzantsi Afrika, intlupheko nokungalingani. Njenganxalenye yaloo ndlela, imigaqo-nkqubo yaseMzantsi Afrika ikwakhuthaza uphuhliso oluzinzileyo lwezibonelelo ze-oyile negesi zasekuhlaleni. Imfuneko kunye nokunqweneleka kweprojekthi ethile nayo ixhomekeke kwiimpembelelo zokusingqongileyo kunye nezentlalo yeprojekthi okanye ukuzinza kwayo. Ngokusekwe kuvavanyo lwempembelelo, zonke iimpembelelo ezingalunganga ezinokubakho zemisebenzi ecwangcisiweyo kunye neziganeko ezingacwangciswanga zithathwa njengezisezantsi kakhulu ukuya ezantsi ngokunciphisa. Kwaye ke zithathwa njengezamkelekileyo zokusingqongileyo kwaye zizinzile kuba azisongeli ukusebenza kwazo naziphi na iindawo zokuhlala. Ngokomxholo jikelele, amandla abalulekile kumsebenzi wezoqoqosho kunye nokukhula, ukuvelisa ingeniso kunye nemisebenzi. EMzantsi Afrika, amafutha efosile anikezela phantse onke 94% amandla asetyenzisiweyo ngo-2023. Amalahle ona ngu-69%, ioyile ibingu-22%, irhasi ingu-3%. Kwaye eminye imithombo yabonelela nge-6% kuphela, angongamandla ahlaziyekayo u-4% kunye ne-nuclear 2%. Ehlabathini lonke, amafutha efosile nawo anikezela phantse onke amandla asetyenzisiweyo ngo-2023, ngu-82%. Amalahle ona yayingu-27%, ioyile 32%, kunye nerhasi 23%. Kunye neminye imithombo eyabonelela nge-18%, amandla ahlaziyekayo 8%, i-4% ye-nuclear kunye namandla amanzi, i-6%. I-oyile nerhasi kungenzeka ukuba zibe ngumthombo obalulekileyo wamandla eMzantsi Afrika kunye nehlabathi kangaxesha elithile. Nangona kukho iinzame ezinamandla zokuphuhlisa eminye imithombo yamandla e-carbon ephantsi. Umbane omtsha ohlaziyekayo we-nuclear okanye wamanzi kufuneka unyuke kakhulu ukubuyisela amandla aveliswa ngoku ngamafutha efosile, kwaye umbane awukwazi okwangoku ukuthatha indawo ye-oyile nerhasi kuwo onke amacandelo. Umzekelo, izithuthi kunye nokusetyenziswa kwemizimveliso. UMzantsi Afrika okwangoku ungenisa phantse yonke ioyile nerhasi esetyenziswa kweli lizwe. Inkcazelo yeprojekthi. IMain Street ifaka isicelo sokuvunywa ukuqhuba uphando oluquka ukwenza imephu yomgangatho wolwandle, ukusebenzisa amaza esandi, ukuthatha isampulu yomgangatho wolwandle, ezemozulu nolwandle kunye nesithuthi esiqhutywa ngeremote, Remote Operated Vehicle okanye ROV ngamafutshane, kwinxalenye yebloko 11B, 12B kunye nebloko 9. I-Main Street ifuna ukuqonda ngcono ukwakheka komgangatho wolwandle kunye nemisinga kwiindawo apho imibhobho kunye nezinye iziseko zinokubekwa kuyo naluphi na uphuhliso olunokubakho kwixesha elizayo. Uphando ngalunye lungathatha iinyanga ezintlanu. Le projekthi iya kugcina kwaye ilayishe okanye ikhuphe izinto, izixhobo, abasebenzi kunye nepetroli kwamazibuko akhoyo ngaselunxwemeni olusemazantsi. Uphando lokwenza imephu yomgangatho wolwandle kunye nokusebenzisa amaza esandi. Olu phando lungasebenzisa ubuchwepheshe obuhlukeneyo njenge-single beam echo sounders, SBES, i-multi-beam echo sounders, MBES, i-side scan sonar, SSS, i-sub-bottom profilers, SBP, kunye ne-ultra-high resolution seismic surveys, UHRS. Uphando lusebenzisa amaza esandi okanye uxinzelelo emanzini enziwe ngezixhobo ezikwinqanawa yokuhlola, ezitsalwa emva kwenqanawa yokuhlola, jonga umfanekiso 3, okanye kwisithuthi esizimeleyo phantsi kwamanzi, AUV. Ezi survey okanye uphando zenza iimephu ezineenkcukacha zolwandle ezibonisa umzekelo ubunzulu, amathambeka, iintlobo zentlenge kunye nemiqobo. Ukusampula umgangatho wolwandle. Ezi phando zisebenzisa isampuli yokubamba kunye ne-coring, jonga umfanekiso 4, ukuqokelela iisampuli zentlenge kumgangatho wolwandlekazi. Izixhobo ziphakanyiswa emanzini ukusuka kwinqanawa ukuya kumgangatho wolwandle. Iisampuli zibuyiselwe kwinqanawa kwaye zivavanywe ukuqonda iimpawu zentlenge kumgangatho wolwandle. Le nto inceda ekuqondeni indlela apho iziseko zangaphantsi kwamanzi ziya kufuneka zibekwe kwaye zibekwe khona kumphantsi wolwandle. Uphando lwemozulu nolwandle. Olu phando luqokelela idatha okanye ulwazi malunga nokusingqongileyo kwaselwandle, njengemozulu kunye neemeko zolwandle. Zilinganisa imisinga kufutshane nomgangatho wolwandle kusetyenziswa umqondiso odadayo, jonga umfanekiso 5. Olu lwazi lubalulekile ekuyileni nasekucwangciseni izibonelelo zaselunxwemeni kuba lubonisa imeko eziza kujongana nazo iziseko. Ukwazi ezi meko kunceda ukumisela imida ekhuselekileyo yokufaka nokusebenza kwiinkqubo zangaphantsi kwamanzi ezifana nemibhobho kunye nezixhobo. Uphando lwe-ROV. Olu phando lusebenzisa iikhamera, i-sonar kunye nenzwa kwi-ROV, inkwili engenamntu esebenza kwinqanawa, jonga umfanekiso 6, ukuthatha imifanekiso kunye neevidiyo zomgangatho wolwandle. Uphando lwe-ROV lunika ulwazi malunga nokuvakalelwa kwendalo phantsi kwamanzi kunye neengozi. Imekobume. Ukuqonda imekobume ekhoyo kunceda i-SLR kunye neengcali ziqonde uhlobo lweempembelelo zeprojekthi ezinokwenzeka kunye noko kufuneka kufundwe kwisigaba sovavanyo lwempembelelo. Imekobume yebhayoloji. Ngokusekelwe kukuqonda kwangoku, ibloko 11B, 12B neendawo ezithile zebloko 9 zinomxube weerifu zamatye kunye neendawo ezinomaleko wentlenge ebhityileyo. Emantla kukho umaleko obhityileyo wesanti ekhululekileyo phezu kodongwe oluxineneyo. Ngasemntla-mpuma kukho iindawo ezinesanti kwishelufu yangaphandle kunye nomphetho, ngelixa intshona inentlenga enzima. Ngaphaya kwe-1000 meters ubunzulu, umgangatho wolwandle unentlenga ekhululekileyo, kwisiqingatha esingasempuma yonxweme lomzantsi uluninzi lomgangatho wolwandle ziirifu ezinamatye, jonga umfanekiso 7. Imeko yolwandle lonxweme olusemazantsi phantse ilawulwa ngokupheleleyo yi-Agulhas Current, umsinga ofudumeleyo. Ubume bebhayoloji, izityalo kunye nezilwanyana zase-benthic okanye zolwandle zahlukile ngokuxhomekeke kuhlobo lomgangatho wolwandlekazi kunye nobunzulu kuyo nayiphi na indawo enye phakathi kwezinye. Iindawo zokuhlala zaselwandle kwi-Agulhas Bank zixhasa iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezingenamqolo, intlenga yodaka oluthambileyo ixhasa imbungu, ii-crustaceans ezincinci, ii-mollusks kunye neenkwenkwezi zolwandle. Iindawo ezinesanti zona zixhasa iipeni zolwandle, izipontshi kunye nee-lobsters zamatye kwamanzi anzulu. Iindawo zokuhlala ezinamatye zixhasa izipontshi, iikorale ezimnyama, ii-rock lobsters kunye nezinye izinto eziphila elwandle. Iintlobo zempilo kwiindawo ezinzulu ze-reef kunye nee-canyons zahlukile kwezo zikwiindawo ezingekho nzulu kwaye ngokuqhelekileyo zibonakaliswa ngeentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo ezisezantsi ezimbalwa. Iintlanzi ze-demersal, ezo zihlala kwaye zitya okanye kufutshane nomgangatho wolwandle ngaphandle konxweme olusemazantsi ziquka i-steenbras, i-bream, i-spotted grunter, i-cob, i-snook, i-mussel cracker, i-roman ebomvu, njalo njalo. Iintlobo zona ze-pelagic, ezo zezi zihlala kwaye zitya kwi-column yamanzi avulekileyo, ziquka i-plankton, ne-phytoplankton, izityalo ezincinci kunye ne-zooplankton, izilwanyana ezincinci. Zixhaphake kakhulu kwiindawo ezikufutshane nomphezulu wolwandle nangexesha lasehlotyeni kumbindi nakwimpuma ye-Agulhas Bank. Indawo ekwimpuma ye-Cape Agulhas, phakathi kwe-shelf edge kunye ne-ridge yamanzi abandayo, yindawo yokuzala kwiintlanzi ezininzi ezibalulekileyo zorhwebo ezifana ne-hake, i-king klip, i-pelagic kunye ne-squid. Uninzi lwamaqanda kunye nezibungu zihlala kwi-Agulhas Bank, kodwa ezinye zithwalwa kunxweme lwasentshona okanye ziphume elwandle. Iintlanzi, iintlobo zeentlanzi ezibalulekileyo ezifudukayo kwaye zizala ecaleni konxweme olusemazantsi ziquka i-elf, i-heelback, i-yellowtail, i-cob 74, i-strepi kunye ne-cape stumpnose. Indawo eselunxwemeni ye-Agulhas Bank yindawo ephambili yokugcina iintlanzi ezincinci ezifana ne-elf, i-garrick, i-heelback kunye nomchweli. Amafutho, amanye amafutho angafumaneka ngamaxesha athile kwindawo yeprojekthi, mhlawumbi i-leatherback. Iintaka zaselwandle, iikoloni zeentaka zaselwandle kunye nokutyelela iintaka zaselwandle kwi-Agulhas Bank zixhomekeke kwiintlanzi ezincinci kumanzi anemveliso. Zitya kufutshane nonxweme, kodwa i-gannets kunye ne-kelp gulls zingaya ngakumbi elunxwemeni. Iintaka ezininzi zaselwandle ezine-pelagic zitya iintlanzi kwi-Southern Benguela kunye ne-Agulhas Bank. Zininzi kakhulu elunxwemeni ngexesha lazo lokungazali ebusika. Izilwanyana ezanyisayo zaselwandle. Ezi ntlobo ziquka iintlobo neentlobo zeminenga, i-southern right whale, i-bride's whale, i-humpback whale, i-sei whale, i-sperm whale, i-beaked whales, i-dolphin eqhelekileyo, i-dolphin ye-bottlenose, i-dolphin ye-riso, i-orca, i-pilot whale kunye ne-cape fur seal. Iindawo zophando ziphantse zalala ngokupheleleyo kwiindawo ezihlelwe njengenkxalabo encinci, kwaye ayidibani neendawo zokhuselo zaselwandle, MPAs. Indawo yokuhlola yasentshona igqithisa inxalenye encinane yeKing Klip Corals, EBSA, jonga kumfanekiso 9, kunye nenxalenye yeendawo ezicetywayo ezibalulekileyo zezinto eziphilayo, CBA, jonga umfanekiso 10. Imisebenzi yokuloba. Iindawo zokuloba ezincinci ngokuqhelekileyo zisebenza ukuya kuthi ga kwi-15 kilometers ukusuka kunxweme. Le projekthi ingaphezulu kwe-65 kilometers ukusuka elunxwemeni. Iindawo zophando eziphakanyisiweyo zidibana nezinye i-demersal trolling, umfanekiso 11, kunye neendawo ezinkulu zokuloba i-pelagic longline, jonga umfanekiso 12. Imekobume yentlalo qoqosho. Uluntu oluninzi kunxweme laseMzantsi Afrika lujongene nemiceli-mngeni engapheliyo yezentlalo nezoqoqosho, kubandakanya ukufikelela okulinganiselweyo kwezemfundo, ukhathalelo lwezempilo kunye neenkonzo ezisisiseko kunye namanqanaba aphezulu entswela-ngqesho kunye nentlupheko. Ngaphandle kwezi ngxaki, lo mmandla uxhasa uqoqosho lwasekhaya oludlamkileyo apho ukhenketho kunye nokuloba kudlala indima ebalulekileyo ekulondolozeni ubomi kunye nesazisi senkcubeko. La macandelo awaboneleli ngeniso kuphela, kodwa abonisa unxibelelwano olunzulu phakathi koluntu kunye nolwandle. Ukhenketho nokuloba yimisebenzi ebalulekileyo yezoqoqosho kuluntu oluninzi kunxweme loMzantsi. Uvavanyo lwempembelelo. Uvavanyo lwempembelelo ezichongiweyo. Iingcali ziye zafunda zaze zavavanya iimpembelelo ezinokubakho kwaye zachonga amanyathelo okunciphisa iimpembelelo ezimbi kumanqanaba amkelekileyo kunye nokuphucula naziphi na izibonelelo okanye iimpembelelo ezintle. Jonga itafile 1. Isifundo sobugcisa, imodeli yengxolo engaphantsi kwamanzi. Olu phononongo lubonelele ngemodeli yokuqikelela ukuba ingxolo inokuhamba kude kangakanani elwandle. Le mgama isetyenziswe zezinye iingcali ukuvavanya iimpembelelo ezinokubakho zendalo, ukuloba kunye nezentlalo zeprojekthi. Izifundi zengcali ezo, ukusebenzelana kwendalo yaselwandle nezokuloba, ilifa lenkcubeko yaselwandle, intlalo nezoqoqosho, ilifa lenkcubeko elingabonakaliyo, umgangatho womoya, ukutshintsha kwemozulu. Ezi zifundo zisebenzise ulwazi olufanelekileyo ekubandakanya neziphumo zemodeli le ingentla, ukuchonga nokuvavanya iimpembelelo ezinokubakho zeprojekthi ecetywayo kwii-receptors ezithile. Iingcali zikwacebisa amanyathelo okunciphisa iimpembelelo ezingalunganga kunye nokuphucula izibonelelo zeprojekthi. Imisebenzi ecwangcisiweyo. Ngexesha lesigaba sovavanyo lwempembelelo, i-SLR ithelekisa imisebenzi yeprojekthi kunye nokusingqongileyo okukhoyo kwaye yachonga iimpembelelo ezininzi ezisenokubaluleka. Jonga itafile 2. Ezi mpembelelo zavavanywa ziingcali kunye ne-IP ngegalelo le-INAPs kwisigaba sovavanyo lwempembelelo. Jonga icandelo 7.1. Isishwankathelo sempembelelo eziphambili ezinokubakho sibandakanya indalo yaselwandle, impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo, cetaceans eziva isandi esiphantsi, impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo cetaceans eziva isandi esiphezulu, kunye impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo cetaceans eziva isandi esiphezulu kakhulu. Ezi mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa azixhalabisi. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo kwii-otaried pinnipeds kunye izilwanyana zaselwandle. Ezi mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa ziphantsi kakhulu. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo zokuziphatha, iintaka zaselwandle. Le mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa iphantsi. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo kwamafudo olwandle kunye iimpembelelo zokuziphatha kwamafudo olwandle. Le mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa azixhalabisi. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo ezithe ngqo kwiintlanzi, iphantsi emva kokuzama ukunciphisa. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona, iimpembelelo zokuziphatha, iintlanzi, iphantsi kakhulu emva kokuzama ukunciphisa. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yenqanawa kunye neempembelelo zesampulu yomgangatho wolwandle ziphantsi kakhulu. Ukukhanya okwandisiweyo kwizilwanyana zaselwandle ze-pelagic, le mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa iphantsi kakhulu. Ukuqaliswa kwezilwanyana zaselwandle ezingezizo zemveli, le mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa iphantsi. Kwezolobo, iimpembelelo kwi-squid jigging, i-trawl ye-demersal engaselunxwemeni, i-pelagic longline enkulu kunye ne-small scale fishers kumacandelo oshishino. Iimpembelelo kwezi emva kokuzama ukunciphisa ziphantsi. Iimpembelelo kwi-South Coast rock lobster kunye zonke ezinye iintlanzi, le mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa iphantsi kakhulu. Kwezinye iimeko zentlalo nezoqoqosho, ukuveliswa kwingqesho engathanga ngqo nongeniso oluvela ekuthengeni kwalapha ekuhlaleni iphantsi intle. Ukuncitshiswa kwengeniso evela kukhenketho lwaselunxwemeni kunye ukuphazamiseka kwezentlalo kunye notshintsho-tshintsho kwiimeko zentlalo, ezi mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa azixhalabisi. Ze ke ngoku iimpembelelo ezinokubakho kwabalobi borhwebo kunye nabasakhasayo, kunye ukuwohloka kwelifa lemveli lenkcubeko kunye nolwandle, ezi mpembelelo ziphantsi kakhulu emva kokuzama ukunciphisa. Ukwanda koxinzelelo lokungcola komoya olusingqongileyo kwii-receptors ezibuthathaka zonxweme kunye igalelo ekukhutshweni kwe-GHG, intlobo yerhasi, ezi mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa ziphantsi. Ukwandisa ingxolo evela kwimisebenzi yeprofayile yesona. Ingxolo engaphantsi kwamanzi inokwenzakalisa izilwanyana zaselwandle ngokubangela ukukonzakala komzimba, ukuphazamisa indlela yokuziphatha kunye neendawo zokuhlala, kunye nokuphazamisa izandi ezibalulekileyo ezisetyenziselwa unxibelelwano, ukuhamba kunye nokufumanisa izilwanyana okanye amaxhoba. Ngamanyathelo ukunciphisa amathuba okuba iintlobo zingene kufutshane nomthombo kunye nommandla wempembelelo kwaye uthathe amanyathelo ngokukhawuleza ukuyeka imisebenzi ukuba izilwanyana eziphambili zaselwandle zibonwa ngexesha lophanda. Amathuba okuba neempembelelo ayancitshwa kwaye iimpembelelo ziyancitshiswa zingaxhalabisi. Impembelelo yokwanda kwengxolo evela kwimisebenzi yenqanawa. Iintlobo ze-pelagic, ezi ziintlanzi ezinkulu, amafudo kunye ne-cetaceans, zinokusasazwa ngokubanzi kwaye amanani afunyenwe ngexesha lophando olucetywayo kulindeleke ukuba abe sezantsi njengoko zihamba kakhulu ezi zilwanyana. Ukwenzakala okunokwenzeka okanye ukuphazamiseka kokuziphatha ngenxa yengxolo yenqanawa ngamathuba aphakathi, ixesha elifutshane kunye nobungakanani bengingqi. Ngokubanzi, ukubaluleka kwale mpembelelo kulinganiswe ezantsi kakhulu emva kokunciphisa. Iimpembelelo zesampulu yomgangatho wolwandle kunye nee-moorings. Iisampulu ziya kwenziwa kwiindawo ezikhethiweyo kwaye nangona izilwanyana ezikwindawo yokunxibelelana ngokuthe ngqo zinokutyunzwa okanye zisuswe, zivelise amandla aphezulu. Ezi ndawo ziya kuba zincinci kakhulu xa kuthelekiswa neendawo zokuhlala ze-benthic ezifumaneka kwindawo yomdla yophando. Kwaye akunakwenzeka ukuba ziphazamise ngokuthe ngqo kwizilwanyana ngaphaya kwendawo yesampula. Ukuqhubela phambili ukuphepha iindawo zokuhlala ezibuthathaka ze-benthic ngokuchongwa kwangaphambili ukunciphisa ubaluleka kwale mpembelelo kuya phantsi kakhulu. Ukukhanya okwandisiweyo kwizilwanyana zaselwandle ze-pelagic. Ukusebenza kweenqanawa zeprojekti ebusuku kunokuphazamisa kwaye kuphazamise iintaka zaselwandle ze-pelagic kunye nokutsala iintlanzi kunye namanyiko ekukhanyeni. Zizishiye zisesichengeni sokuxhoba. Ubunzulu bale mpembelelo buphantsi ngenxa yezithuthi ezisele zikho kwindawo yomdla. Kwaye ngohlobo lwexesha elifutshane lwempembelelo, ukubaluleka emva kokunciphisa kuthathwa njengento ephantsi kakhulu. Ukuqaliswa kweentlobo zaselwandle ezingezizo zemveli. I-biofouling kulwakhiwo olungafunekiyo lweentsholongwane, izityalo, i-algae kunye nezilwanyana kwizakhiwo ezintywilisilweyo kubandakanya inqanawa kunye nezinye izixhobo ezishiyekileyo kwi-log yolwandle ngokwaneleyo ukuba i-biofouling enjalo yenzeke. Ngelixa ifuthe liqhubeka ixesha elide kwaye linamandla phezulu, umngcipheko uyancitshiswa lunxweme olunamandla oluvezwe ngamaza olunciphisa amathuba okuba ezi ntlobo zeziphambukeli zisekwe. Intsingiselo ngokubanzi yale mpembelelo iphantsi. Impembelelo kwezolobo. Iimpembelelo eziphambili zemisebenzi yophando kwiintlanzi kunye nezixhobo zokuloba yingxolo engaphantsi kwamanzi, imisebenzi yokuhlola ngokubanzi kunye nokufuduswa kwindawo yokhuseleko ye-500 meters ejikeleze inqanawa zophando. I-AOI okanye indawo yomdla idibana neendawo zoloba ezine zorhwebo kunye nokubaluleka kwempembelelo emva kokunciphisa ngolu hlobo lulandelayo. Kwi-squid jigging okanye choker kunye ne-offshore demersal trawl iphantsi impembelelo. I-lobster yelitye kunye ne-pelagic longline enkulu iphantsi impembelelo kuyo. Kwaye mhlawumbi inxalenye ye-small scale fishers ethatha inxaxheba kumacandelo orhwebo, impembelelo iphantsi. ukuveliswa kwengqesho engathanga ngqo kunye nengeniso evela ekuthengeni. Le mpembelelo iya kuba yendawo kunye nexesha elifutshane elihlala malunga neenyanga eziyi-15 ngexesha lamaphulo ophando, kunye nobukhulu obuthathwa njengesezantsi ngenxa yobume obuncinci beprojekthi. Ukubaluleka kuya kuba kuhle ngamanyathelo okuphucula afana nokubeka phambili ukuthengwa kwalapha engingqini kunye nengqesho. Ukuncitshiswa kwengeniso kukhenketho lwaselunxwemeni. Impembelelo enokubakho kukhenketho inokubandakanya ukuncitshiswa kokufikelela kwiindawo ezithile, ngakumbi ezichaphazela ukhenketho lokuhamba ngeenqanawa ngenxa yeendawo ezinkulu zophando kunye neendawo ezifunekayo zokukhuselwa kwe-500 meters. Le mimandla yokubandakanywa ayizukudibana neendawo zokhenketho eziselunxwemeni okanye ezikufutshane nonxweme. Ukuqinisekisa ukuba ukhenketho lwasekhaya luhlala lungachaphazeleki. Impembelelo iya kuba yexesha elifutshane kunye namathuba amancinci okwenza ukuba yinto engaxhalabisiyo. Iimpembelelo ezinokubakho kwabalobi orhwebo nabakhasayo. Ngenxa yokufuduka okuncinci, ifuthe kwingqesho kwicandelo lokuloba kulindeleke ukuba lingabikho. Uninzi lwabalobi luya kukwazi ukuqhubeka nemisebenzi yabo ngaphandle kokuphazamiseka okuncinci. Akunakwenzeka ukuba ukufuduka okuncinci kuya kuchaphazela kakhulu ingeniso yabalobi. Ukuncitshiswa okuncinci komhlaba wokuloba akuya kuchaphazele kakhulu ukuloba kweentlanzi okanye ukusebenza kwezoqoqosho komsebenzi wokuloba. Ngokubanzi, ukubaluleka kwale mpembelelo kulindeleke ukuba sezantsi kakhulu. Ukuphazamiseka kwezentlalo kunye notshintsho kwiimeko zentlalo. Ngenxa yokuba umsebenzi ocetywayo wexesha elifutshane kwaye wenzeka kude nonxweme ngapha kwe-65 kilometers, ukubakho kokuqhekeka komanyano loluntu akuthathwa njengento exhalabisayo. Ubunzulu bempembelelo yeprojekthi kwiimeko zentlalo kulindeleke ukuba kungabonakali, isezantsi kakhulu kwaye ikwinqanaba lendawo. Ngokusekwe kwisiphumo esisezantsi kakhulu kunye namathuba asezantsi kakhulu ukuya kwaphakathi ngokubanzi, ifuthe livavanywa ukuba alixhalabisi ukuya kuphantsi kakhulu. Ukuwohloka kwelifa lemveli lenkcubeko kunxibelelana nolwandle. Nakuphi na ukuphazamiseka, umzekelo, isampulu yomgangatho wolwandle, kunokujongwa luluntu bomthonyama njengempembelelo engathanga ngqo. Ixesha liya kuba lifitshane kunye nommandla ngobukhulu, kodwa amathuba okwenzeka asezantsi. Ngokubonisana nabachaphazelekayo abaselunxwemeni, ukubaluleka kwempembelelo yenkcubeko yabantu yokugqibela emva kokunciphisa ukubaluleka kulinganiswe njengento ephantsi kakhulu. Ukwanda kokungcola komoya kwabantu nendalo elunxwemeni. Ukukhutshwa kwezinto ezingcolisayo zerhasi emoyeni kwimisebenzi ecetywayo kunokubangela ukuncitshiswa kwexesha elifutshane kumgangatho womoya wendawo. Ukuba imisebenzi ecetywayo iya kude nonxweme ngapha kwe-65 kilometers, igalelo labo kungcoliseko lomoya ngaselunxwemeni kulindeleke ukuba libe sezantsi, kuthathelwa ingqalelo isiphumo sokuncitshiswa ngenxa yokusasazeka komoya ukukhutshwa komoya. Igalelo ekukhutshweni kwe-GHG. Ukubaluleka kwegalelo lokukhutshwa kwe-GHG okanye intlobo yerhasi yeprojekthi kuxinzelelo lomoya lwe-GHGs luhlelwa njengento ephantsi. Ukunikezelwa kwendalo, imisebenzi yophando kuphela, ubungakanani obulinganiselweyo okanye indawo yempembelelo kunye nexesha elifutshane, 1.5 iminyaka. Akunakwenzeka ukuba le projekthi iya kwenza mandundu impembelelo zotshintsho lwemozulu kuluntu, iinkonzo eziphambili zendalo kunye neendawo zokubaluleka okubonakalisiweyo ekunciphiseni imozulu kunye nokuziqhelanisa. Iziganeko ezingalindelekanga. Imingcipheko enokubakho eyayanyaniswa neprojekthi nayo yaqwalaselwa ukuze kuqinisekiswe uhlolo olubanzi. Ezi ziziganeko ezingacwangciswanga, ezifana neengozi okanye izehlo ezingakhange zicingelwe njenganxalenye yemisebenzi yesiqhelo kwaye zinamanyathelo akhoyo ukuthintela. Jonga itafile 3. Eso sisishwankathelo sempembelelo phantsi kweziganeko ezingacwangciswanga. Iimpembelelo ezinokwenzeka kukulahlwa kwenkunkuma engacwangciswanga kunye nokuvuza kwepetroli kwindalo yolwandle, ukwanda kwetrafikhi yeenqanawa kwizilwanyana zaselwandle, izinto eziphilayo kunye nokusetyenziswa, kunye ukuwohloka kwelifa lemveli lenkcubeko engabonakaliyo elwandle ngenxa yokukhutshwa okungacwangciswanga elwandle. Ezi mpembelelo emva kokuzama ukunciphisa zonke ziphantsi kakhulu. Ukukhutshwa okungacwangciswanga elwandle kubandakanya ukuchitheka kwepetroli okanye inkunkuma. Ukukhutshwa ngempazamo kwenkunkuma kunye nezinto ezinobungozi ngexesha lophando lwaselwandle kunokonakalisa umgangatho wamanzi kunye nobomi baselwandle kunye nomngcipheko osusela ekubambekeni nasekungeneni kwenkunkuma yeplastiki ukuya kwiziphumo ezizityhefu ezivela ekuchitheni kwepetroli okanye ioyile. Ngelixa iziganeko ezinjalo zihlala ziphantsi ngobungakanani kwaye kude nonxweme, zinokubangela iimpembelelo zexesha elifutshane ukuya kweziphakathi kwizilwanyana zaselwandle, ukubandakanya ukwenzakala, ukuphazamiseka kokuziphatha kunye neziphumo zempilo zexesha elide. Ukucinga ulawulo lweprojekthi, ukubaluleka kwempembelelo kuphantsi kwaye ngamanyathelo okunciphisa kunokuncitshiswa kube sezantsi kakhulu. Iimpembelelo zokwanda kwetrafikhi yeenqanawa kwizilwanyana zaselwandle. Ngelixa lendawo sele ifumana iinqanawa ezininzi kakade kunye nengxolo, iprojekthi ayilindelekanga ukuba ikonyuse kakhulu oku. Nangona kunjalo, ngexesha elifutshane kunye nobungakanani bengingqi, ukwanda kwezithuthi kuwo onke amanqanaba eprojekthi kunokukhokelela ukungqubekiseni okunokubakho kunye nezilwanyana ezinkulu zaselwandle, umzekelo amafudo nezilwanyana ezanyisayo. Impembelelo ayinakwenzeka kwaye ekugqibeleni ukubaluleka kunye nokunciphisa kuphantsi kakhulu. Ukuwohloka kwelifa lemveli lenkcubeko engabonakaliyo elwandle ngenxa yokukhutshwa okungacwangciswanga elwandle. Ukuchitheka okuncinci kwedizili okanye ioyile kunokungcoliseka kwamanzi olwandle kwaye ke kunokuchaphazela imiba eyahlukeneyo eyenza ilifa lenkcubeko elingabonakaliyo. Ifuthe elibi eli elingathanga ngqo. Impembelelo iya kuba ngamandla sezantsi kakhulu, ixesha elifutshane kunye nobungakanani bengingqi. Ukubaluleka kokugqibela emva kokunciphisa kuthathwa njengento ephantsi kakhulu. Ukungenzeki kweprojekthi. Indlela ye-no-go ithetha ukungaqhubeki nemisebenzi yophando ecetywayo. Oku kuya kushiya indawo yempembelelo yeprojekthi ngokufanayo ngaphandle kotshintsho lwendalo oluqhubekayo olubangelwa yeminye imisebenzi yabantu efana nokuloba, ukuhanjiswa kwezorhwebo, njalo njalo. Ukukhetha ukhetho lwe-no-go kuthetha ukuba akukho nanye impembelelo ezivela kuphando eziza kwenzeka, kwaye umngcipheko wengozi ngexesha lophando luyathintelwa. Enye indlela ye-no-go kuya kunqanda uphando olubalulekileyo olufunekayo kuphuhliso oluzinzileyo lweeprojekthi ze-oyile kunye nerhasi zexesha elizayo. Ukongeza, le projekthi ukuba ivunyiwe inokubonelela ngolwazi oluhlaziyiweyo malunga neemeko ezikhoyo kumgangatho wolwandle kunye nohlalo lwebhayoloji olunxumene noko kwayo, ngaloo ndlela luphucule uphando lokusingqongileyo lwaselwandle. Indlela eya phambili. Ukuthatha kwakho inxaxheba kwinkqubo ye-ESIA kubalulekile. Indlela onokuthatha ngayo inxaxheba ichaziwe ngezantsi. Bhalisa njenge-INAP. Nceda ubhalise njenge-INAP ukuba unomdla kule projekthi okanye uvakalelwa ukuba unokuchaphazeleka yiyo. Jonga inkcazelo yobhaliso kwiphepha lokuqala. Ngokubhalisa njenge-INAP uya kufumana uhlaziyo kunye nolwazi malunga nenkqubo ye-ESIA, kubandakanya ukufikelela kwiingxelo zokuphononongwa kunye nezimvo kunye nokwazisa ngeentlanganiso. Ungacela i-SLR ukuba ikususe kwiziko leenkcukacha zabantu ye-ESIA nangaliphi na ixesha. Ukubhalisa akuthethi ukuba uyayixhasa okanye uyayichasa le projekthi. Nceda wabelana ngolu lwazi nabanye abantu abanokufuna ukubhalisa njenge-INAP. Ukuya kwiintlanganiso kunye neentsuku ezivulekileyo. Abanomdla bayamenywa ukuba baye kwiintsuku ezivulekileyo zoluntu, apho unokufunda ngakumbi malunga neprojekthi kwaye unike impendulo yakho. I-INAPs zinako ukuya nangaliphi na ixesha ngeeyure zosuku oluvulekileyo. Ukujonga ulwazi lweprojekthi kunye nokuthetha ngqo neqela le-ESIA. Ukuba ufuna ukuya kwintlanganiso ekwi-intanethi, nceda ubhalise kwikhonkco lobhaliso elingezantsi ukuze ufumane ikhonkco lentlanganiso. Ukuphononga ulwazi kwaye ungenise izimvo. La maxwebhu alandelayo ayafumaneka kwiwebhusayithi ye-SLR kunye okanye iwebhusayithi yasimahla. Isishwankathelo esingesobugcisa olu xwebhu siyafumaneka ngesiNgesi, isiBhunu nangesiXhosa. Iifayile ezimamelekayo zesishwankathelo esingesobugcisa ngesiNgesi, isiBhunu nangesiXhosa kunye uyilo olupheleleyo lwengxelo ye-ESIA. Iikopi zengxelo eyilwayo ye-ESIA kunye okanye isishwankathelo esingesobuchwephesha ziyafumaneka nakwamathala eencwadi ahlukeneyo nakwiindawo. Kucelwa ungenise naziphi na izimvo malunga nengxelo ye-ESIA eyilwayo ungadlulanga umhla we-14 kweyeThupha, August 2025. Zonke izimvo ziya kubandakanywa zize ziphendulwe kwingxelo yokugqibela ye-ESIA eya kungeniswa kwiPASA ne-DMPR. Ingxelo yokugqibela ye-ESIA iya kwenziwa ifumaneke kwiwebhusayithi ye-SLR ngeenjongo zolwazi. Indawo ekufumaneka kuzo iikopi zamaxwebhu, ingxelo ye-ESIA eyilwayo kunye nesishwankathelo esingesobuchwephesha ziyafumaneka kwaNonqaba Library, Nice na Tourism Offices, Plettenberg Bay Public Library, St. Francis Tourism and Municipal Offices. Isishwankathelo esingesobuchwephesha siyafumaneka e-Still Bay Library, Mossel Bay Library, Transnet Port of Mossel Bay, George Public Library, Jeffreys Bay Public Library, ne-Newton Park Library. Iindawo zeentsuku ezivulekileyo zoluntu, imihla kunye namaxesha. E-Mossel Bay e-Dalmida Community Hall nge-14 yekhala, e-George Rosemoor Community Hall nge-15 eyekhala, e-Nisner Honley Community Hall, 16 eyekhala, Plettenberg Bay New Horizons Community Hall, 17 eyekhala, eTsitsikamma Clarence Anthony Dry Multipurpose Center, Coldstream, 18 eyekhala, eCarriedo Kagiso Heights Hall, 19 eyekhala, eJeffreys Bay Pearls Rust Community Hall, nge-21 kweyekhala, eSt Francis Bay eSea Vista Community Hall, nge-22 eyekhala. Amaxesha, umhla, indawo nedolophu ziyafumaneka kwitafile 5 yolu xwebhu. Intlanganiso ekwi-intanethi iya kubanjwa nge-24 kweyekhala, ngo-2 usukela ku-2 ukuya ku-4 emini. Ubhaliso lokuya kwintlanganiso ekwi-intanethi. Nceda ucofe apha okanye uskene ikhodi ye-QR ukugcwalisa ifomu efunekayo yokubhalisa ukuya kwintlanganiso yoluntu kwi-intanethi. I-SLR ijonge phambili ekubhaliseni kwakho njenge-INAP kwaye ifumane izimvo zakho kwingxelo ye-EIA eyilwayo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane ne-SLR. Ukuzibophelela kwe-SLR malunga nokukhuselo lolwazi lomntu, i-POPI Act. Ngokubhaliswa kwiziko ledatha leprojekthi, ugunyazisa i-SLR ukuba igcine kwaye isebenzise ingcaciso yakho yobuntu njenganxalenye yedatha yoqhagamshelwano kule kunye okanye ezinye i-EIA. Iqhagamshelane nawe malunga noku kunye okanye ezinye iinkqubo ze-EIA. Ukuchaza i-database kwamanye amaqela agunyazisiweyo ngeenjongo ezisemthethweni, ukuyiqhuba ngeenjongo ezisemthethweni kwaye ziquka imbalelwano efunyenwe kwiingxelo ze-EIA. I-SLR ayiyi kuqhuba ingcaciso yakho yobuntu ngaphandle kokuba kuvunyelwe okanye kufunwa ziinkqubo ze-EIA okanye njengoko kufunwa ngumthetho okanye umgaqo-nkqubo woluntu. I-SLR iya kusebenzisa iziqinisekiso zokhuseleko ezifanelekileyo ukukwenzela ukukhusela ulwazi lomntu kunye nokuthintela ngokufanelekileyo nawuphi na umonakalo, ukulahlekelwa okanye ukufikeleleka okungagunyaziswanga okanye ukubhengeza kulwazi lomntu ngaphandle kokuba kufuneka kwiinkqubo ze-EIA okanye njengoko kufunwa nawuphi na umthetho okanye umgaqo-nkqubo woluntu. Unokucela ukuba ingcaciso yakho yobuntu isuswe kwiziko ledatha leprojekthi okanye izimvo ukuba zingabandakanywa kwiingxelo ze-EIA nangaliphi na ixesha ngokuqhagamshelana ne-SLR. Nangona kunjalo, uyaqonda ukuba i-SLR kunye nawaphi na amaqela agunyazisiweyo ayinakukwazi ukuyicima okanye ukuyitshabalalisa ngenxa yezizathu zomthetho okanye zomgaqo-nkqubo woluntu. I-SLR iya kukunika izizathu. Imibuzo ebuzwa rhoqo. Eminye imibuzo enokuthi ibuze i-INAP kweli nqanaba idweliswe apha ngezantsi. I-IP iya kubonelela ngeempendulo kuyo yonke imibuzo nezimvo ezingeniswe ngethuba lesigaba se-ESIA. Mingaphi imisebenzi eza kudalwa? Uphando lubandakanya umsebenzi wobugcisa kakhulu, olwexesha elifutshane kunye kanye kuphele kude nonxweme. Uninzi lwayo lwenziwa ngabakontraki abakhethekileyo baselunxwemeni. Le projekthi iza kusebenzisa iinkonzo zamazibuko, iikontraki zasekuhlaleni apho impahla neenkonzo zasekuhlaleni, ukuhamba, indawo yokuhlala njalo njalo, ukubonelela ngeprojekthi. Abalobi, iingcali ziyazi njani ukuba siloba ndawoni? Abalobi kufuneka baxele ukubambisa kwabo kwisebe lezolobo. Abahlola ukuba ukuloba kuyazinza. Ingcali isebenzisa idatha yakutshanje evela kwisebe lezolobo ukuchonga iindawo eziphambili zokuloba, kwaye ikwathelekisa nedatha evela kwiminyaka edlulileyo. Oku kunika isiseko esihle kakhulu sokufumanisa apho ukuloba kwenzeka khona kunye nokuba ingakanani intlanzi ebanjiweyo. Yintoni impembelelo yale projekthi ekulobeni? Ukuloba kuhlala kubaluleke kakhulu kuluntu oluninzi oluselunxwemeni. Indlela le projekthi enokuchaphazela ngayo iya kuhlolwa ngononophelo. Nazi ezinye iindlela le projekthi enokuchaphazela ngazo ukuloba. Iintlanzi zingaphepha indawo ejikeleze inqanawa yokuhlola ngexesha lomsebenzi wokuhlola. Ukuba oku kuchaphazela indawo apho iintlanzi zizala khona, zitya okanye apho abalobi badla ngokuya khona, ingcali iya kuhlola impembelelo kunye neendlela zokunciphisa okanye ukuphepha impembelelo. Okwesibini, iinqanawa zokuloba kufuneka ziphephe inqanawa yokuhlola, njengayo nayiphi na enye inqanawa enokubakho kuloo ndawo. Kodwa zinokuloba nakweyiphi na enye yeendawo zokuhlola. Ezinye iinqanawa zingadlula nakwiindawo zokuhlola. Ingaba le projekthi ichaphazela iindawo zonxweme? Oku akulindelekanga. Iindawo zophando zingaphezu kweekhilomitha eziyi-65 ukusuka kunxweme. Ingaba i-INAPs kufuneka zinike uluvo okanye zivume le projekthi? Inkqubo ye-EIA njengoko imiselwe kwimimiselo ye-EIA yango-2014 ibandakanya inkqubo yokuthatha inxaxheba yoluntu evulekileyo kuzo zonke i-INAPs kwaye ivumela ukuba bahlaziye onke amaxwebhu e-ESIA, bacele ukucaciswa, baphakamise imibuzo kwaye banikeze izimvo zabo. Ezi mbono kunye nezimvo ezirekhodwa kwaye zingeniswe kwigunya elinobuchule kunye nengxelo ye-ESIA ukwenzela ukuba igunya elinobuchule lifikelele kuzo zonke izimvo ezingeniswe ngexesha lenkqubo ye-ESIA. I-INAPs akufuneki zivakalise uluvo okanye imvume leprojekthi. Esi sisishwankathelo esingekho kwezobugcisa soyilo yengxelo ye-ESIA equlethe iinkcukacha ezininzi. Ukuba uyathandabuza, ulwazi olukwingxelo epheleleyo kwiyilo yengxelo ye-ESIA luya kuphumelela. Enkosi.